Kwa nini ukinitisha mina shindwa kukunyima?
Kamote,
ukinituma na kimbia.
Mfani kamote,
utakuja kunimada.
Kamote,
nione huruma
Boze.
Mama.
Nilitaka tu niguse nilambe, sikutaka tuende faa. Nilitaka tu niguse nipepete, sikutaka tuende faa.
Oh Diana, hii ni kamote, na bonji feels yelewi, hii ni kamote. Oh Diana, hii ni kamote, na bonji feels yelewi, hii ni kamote. Ona sa Diana umeni madanguvu, kila time tu nisekete. Kila time tu nisekete. Diana, 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 Diana.
Watoto wako naosha, tena napanguza ayo.
Chupi zako minafua, tena nakausha ayo.
Aje,
aminya uza na
Toto wako naosha, tena napanguza ayo.
Aje, chupi zako minafua, tena nakausha ayo.
Aje,
aje.